Barman! Barman! Zana kanu kamwe! Zana kanu kamwe! Kamwe musa!
Junior, nago basinze ba? Wabaririmbira.
Amaboko hejuru! Top Gangs, J-Party hejuru! Amaboko hejuru! Yeah! Hands in the air! Tache ahuri hose gusunyumva neza ubwo tayari uracyatera kuka arabari mu bitaro arabonzi barara mu biraro arabonzi twamanye nta kirora nyagasona ntije kuba nkiriho ni kuki nakwishima ngo nshimagize nyiri cyubahiro mushinjagire niterure ndangurure mvuge n'ijwi rirenga urya ubuzima buraryoha bukaryana cyane ugeze mu matage ukifuza kwisubirira ibwana aho mu buzima habaho chensi na kasi sinjyana igora ndaceceka usanze ngagira uko buje ngatuza sinsara ngo sizore cyangwa ngo nigunge ngo ndapfuye byose mbifata nk'ibibaho ku isi nkarenzo nkabyina sawa sawa udafite icyo kunywa hite n'icyo ashaka ntafite na mbona wibyinira uko ushaka utite ndibaza mbese ninde rubanda ninje ni wowe ni bo ni twese gusa bagira menshi sivuze ko ari iby'iminsi kuva na kera byahozeho twabyumvishe cyane no mu migani ukiri ku isi barakuvuga bareke bivugire wowe renza aho wibyinire bita umutwe ubateho umwanya kuko ntibazigera barekera burya ururimi ngo cyo n'urundi ntabwo bakinshirisha tukundi nikorera karuma gusabita mbuza no kwibyinira iby'isi biranshobera burya koko n'amabanga abakire bararira abakenye nabo barahogora ndereka ntibikinkanga ninavumbuye ibanga ndabishimira imana hasi y'umukene burya hari undi ngaho jyana nanjye niba ubyumva nkanjye si ngombwa ngo wigunge ngwino tubyina reka mucerenge mi cyashaka nafite na mbona wibyinira uko ushaka utite de fois de de fois de udafite icyo kunywa hite mi cyashaka nafite na mbona wibyinira uko ushaka utite de fois de ndota nabona bamwe bagenda abandi nkabona baraza ubu sinyira urudoga hari ubwana haje ubwanwa ubu nzi impamvu bagenda isi ni muzunguruko niko ko ibintu byarakaze abenshi muri twe barasaze ndabyina bakayomba kandi nabo barabikora ndatambuka hose bigacika ese normale kugenda njya nibaza icyo bashaka ariko menya risa ribibarya mu buzima urajya ujya utwakuvunye kwitunira kuri njyewe ni zero ni haha nindawuceka ndacyari kumwe n'abasangira ngenda nzakomeza mbahe stafu z'akaga nkomeze nsunde paka hasi udafite icyo kunywa hite n'icyo ashaka nafite na mbona wibyinira uko ushaka utite
Yeah.
Rwarugabo Junior Multi System Nubahata Gaburi wese ibyinire yeah.